another malaria for this one. See, the human being presents excellency for only the dark land to occupy this one.
Nya leka masini zani, aire. Nya leka masini oyoni, aire. Nya leka masini bi, aire. Nya leka masini zani, aire. Nya leka masini oyo, dendre. Hadulo niani, nyana kama sini zani. Aire, nyale kama sini bi, baby. Yo, your love like a sweet and honey cuckoo. Nisi drukwale ama zingi paruto, baby. Let me take you home, baby. Yal, bako lungi tro diadi. Nyale kama diti, nyale kama yodi. Yal, you're the one I've been searching for you. Doledo, loku ni doledo zadi. Nyale kama sini zani, aire. Nyale kama sini oyoni, aire. Nyale kama sini bi, aire. Nyale kama sini zani, aire.
Hello baby, wefungwa kwa ngulo yaku. Mina ingia ndani, yeah. Kila siku mina kupenda jina la kuwe. Ya, mina kupenda we sana. Nyibolu nyetro, baby, oduta nyetro. Alemisa, bezi laku, ananihuma. Lo wangu, bezi laku, ananitingisha. Lo wangu, baby, panogo, wanzito mutima. Baby, mkwanogo, wanzuga mutima. Aire,
nyale kama sini zani. Aire, nyale kama sini oyoni. Aire, nyale kama sini bi. Aire, nyale kama sini zani. Aire,
rungi tondindo iti adam dievatro. Lengiri anda sikama mbavuga vuga iti asugomba. Zonzi tirua sisaka za masi. Amala kusile mitele ngiro ya kaya sini zonzi. Ah, baby, hale misana. Rungito ndindo iti adam tievatro. Lengiri anda sikama mbavuga vuga iti asugomba. Oba izonzi tirua sisaka za masi. Amala kusile mitele ngiro ya kaya sini za unzi. Ah, baby, hale misana. Yeah. MC6 ni sodu wa drengi kwa palo palo. Amala kusia tingiri kwa tic tac tic tac. Ebiru sodu wa drengi kwa palo palo. Oyoka, ah, Pablo Lido basi nyiba mavalongo na idea. Zari katipelele palanda. Dinye swingwa, maridi tiaroa. Central to Jamaica. Amala kusile ni tic tac tic tac. Aye, Mamilon Kelly sodu wa ntrediri. Ni zero malagadia. Zazing sodu, ah, laia ni zero dia. Ah,
nyale kama sini zani, aire. Nyale kama sini oyoni, aire. Nyale kama sini bi, aire. Nyale kama sini zani, aire.
Sikwa, the human being president's excellency, the UFG governor. Jobless Music, Empire VMT, Kaboom!